Zambia to the queen to Kindi. To the queen, Egypt water to
Kindi. Yapukunati.
International.
Singa, 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 singa,